Chester, mon power. Them who care, my kids.
Sounds of Africa.
Can't be worldwide, ladies and gentlemen.
Not the way, though. All of my power, won't fail me.
Rich crowd.
So far, so far, so good. Dating, baby, you are too good. From the dante now, nan. Mkima unati, we. Divambi, divama, kea. Bati, umozi, ndiyama, wina. Una betting, apazina, yanga. Utima, wanga, unatenda. Team on a Champions League, waditesha, UEFA. UEFA, eka, Ballon, Donda, la, Landa, na FIFA. Golden boot, ichigombe kale na kupela.
Hey.
Ole, ole, ole,
Mwana. Dote mpile the kubwaishe paka lukungu. Numba ni UEFA, teti ndali olupundwa. Paya mpapa techi mpombwa. Ula timbula nechi mpondwa. Chikanda na tute ni ya titiriki. Vitenge na mamini ya masiriti. Mwesole ngila, gana kumbona limo limo. Mwesole ngila. Ati Ronaldo lo Messi. Lebo na dipidida iwe winefe Messi. Awe de goti ni webo. Waditeisha mami orote iwe pulea. Yonse nda bevati.
Echi mwana Champions League. Waditeisha UEFA. UEFA eka Ballon d'Or na la Landa na FIFA. Golden boot. Ichigombe kale na kupela. Ole ole ole. Oh oh oh. You know how to handle me. Ulambika munafika reji. You support me. My number one ufani. Nelonde fwaya kutotele. Shile kankula mbule. Nangula fia liko selebati wali kusaiti ya andi. Wajabe nangu wananitaba ine. Chifu kwa nezelebe maneles. Unanitopa we. Unanifomela we mwenezeli. Shileka, shileka nkula mbule, leka nkufupe. Baby wangu, unawina mutima wanga. Ufu ni kati ofiwe. Echimo na Champions League, waditesha UEFA. UEFA eka Ballon d'Or na la Landa na FIFA. Golden boot, ichigombe kale na kupela. Ole, 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 oh, oh, oh. Chimona Champions League, waditesha UEFA. UEFA eka Ballon d'Or na la Landa na FIFA. Golden boot, ichigombe kale na kupela. Ole, 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 oh, oh, oh.